Murumva Radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije aho muri hose kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Radio rero ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ni mu kirundi no mu kinyarwanda. Mukamutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 ikigali mu Rwanda. Mu Burundi mbibutse ko mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Mushobora ariko no kutugeraho mukoresheje email yacu ariyo radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu VOA. Site yacu ya internet ni radio ni Y3 radio yacu VOA.com. Uyu mwanya rero umwanya w'ikiganiro muri Isanga nkuko nari mbivuze muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nongere mbaye ikaze muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Muri Sanga nshuti kuwa gatatu ni umunsi tubagezaho ikiganiro muri Sanga ku buzima ni ku magara y'abantu. Shisha ni itabi cyangwa se ikintu gisa naryo cyakoreshwaga mu Rwanda ariko gikoreshwa no mu Burundi. Guverinoma y'u Rwanda ikaba yaraciye shisha kuri uyu wa gatanu ushize itariki 15 ku kwezi kwa 12 umwaka wa 2017. Iryo tabi rizwi nka shisha ritemewe mu Rwanda ubu ryahagaritswe mu gihugu nyuma yuko bigaragariye ko rigira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Ni icyemezo rero cyavuzweho n'abantu batandukanye, bamwe bagaragaje ko shisha batari bayizi, abandi bakemeza ko kuyica ari icyemezo cyahutiweho. Minisiteri y'ubuzima yavuze ko umwanzuro wayo wo guhagarika shisha kuyica mu Rwanda wafashwe hagendewe ku nama z'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima w'OMS. Uyu muryango ukaba waragaragaje ko kunywa iri tabi bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rero ryita ku buzima rivuga ko kunywa shisha bigira ingaruka zishobora kuruta izo kunywa itabi. Dr. Evariste Ntaganda ushinzwe indwara z'umutima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC niwe mutumirwa wacu muri iki kiganiro muri Sanga uyu munsi. Dr. Ntaganda, nagira ngo tubakire kuri telefone. Muraho, murakomeye?
Muraho, jene.
Muraho neza. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Mbashimiye kuba muhaye uyu mwanya radio ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Mu gutangira, nagira ngo mutubwire muri makeya impamvu zatumye Minisiteri y'Ubuzima ifata icyemezo cyo guca shisha mu Rwanda, dore ko babivuzeho babivugaho mu buryo butandukanye.
Yakoze cyane. Nk'uko muvuze nkora mu kigo cy'ubuzima mu Rwanda, ni ikigo gishamikiye kuri Minisante. Urumva nyine ni ikigo gishinzwe kurebera Abanyarwanda ibijyanye n'ubuzima bwabo. Kuki Leta y'u Rwanda yafashe gahunda yo guhagarika buriya bwoko bwo kunywa itabi bita shisha, ariko utangira uvuze ko n'umuryango w'abibumbye watangaje ko gukoresha buriya buryo bwo kunywa itabi atari byiza. Wera tutarajya rero no gucukumbura ibyo wenda Minisiteri y'Ubuzima yanyuzemo n'izindi nzego, urumva ko byonyine byumvikana ko uwo buryo bwo kunywa itabi bita shisha atari byiza.
Hari abavuga rero bati byarihuse, hari icyo mwumva cyagushoboraga kubanza gukorwa yenda kugira ngo abantu babanze bategurwe cyangwa se bumve ko shisha igomba gucibwa kubera ko ari mbi?
ntabwo byihuse kubera ko kuva mu nk'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nibwo hasohotse itegeko rivuza rifasha imikoreshereze y'itabi mu gihugu, ari ukurihinga, ari ukuricuruza, ari ukurinywa, ibintu byo butandukanye. Bagiye bashyiraho ingamba zo kugira ngo turebe ko hagabanyuka ubukana buturuka ku itabi nangwa se imiwere itabi mu gihugu. Ntabwo rero aribwo byari bitangiye, bimaze igihe gira, ahubwo vuga uti abakoresha shisha kubera ko yasaga nk'ikintu cyiza cyari gushyashya mu bijyanye n'ubundi tumenyereye kunywa itabi mu nkono za kinyarwanda, gutekera mu bikamba ibyo bita ni ibicibuto, hari segereti, hari ukurya ubugoro, hari ukurya itabi. Ibyo byose twari dusanzwe tubizi ko hari uko kunywa itabi bikoreshwa bitandukanye. Noneho rero haza icyo cyitwa shisha, ariko tuza gusanga ko ari kimwe mu buryo bwo kunywa itabi, ariko byiyoberanyije niba ariko nabivuga.
None se ko kuki ari shisha mwahereyeho kandi n'itabi naryo rifite ingaruka nk'uko bamwe bagiye batwandikira kuri Facebook?
Nindi itabi rifite ingaruka, ariko tumaze iminsi tubiganiraho kugira ngo shisha ni itabi bisanzwe, ariko kubera ko abantu baba bafite amayeri bafite ukuntu iyo shisha bayitwaje cyane cyane kutabimenyerewe, itangira gukoreshwa no mu bundi buryo budasobanutse. Aravuga ngo bashyiramo ibyo bita amafureva yo kugira ngo bihumure neza. Amakuru rero twebwe yatugeragaho ni uko bavuga ati abantu baragenda bagashyiramo n'ibindi bintu bitemewe nk'urumogi, kandi urwo rutemewe ugasanga muri make harimo icyo nakwita malipurakitisi zitari nziza. Noneho bigatuma abaturarwanda cyane cyane urubyiruko rugenda rwangirikira muri ibyo bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nyine wavuga uti kuki bahisemo shisha ntibahisemo itabi muri rusange? Ibintu byose ni ukugenda progressive, wenda ushobora gusanga ejo nidusanga nk'itabi ari ngombwa wenda barihagarika naryo bibaye ngombwa, kuko icyo tugamije twebwe ni ugufasha abaturage. Ntabwo biri inyuma yo kugira ngo tujye mu nyungu z'umuntu wenda ucuruza itabi cyangwa ucuruza shisha, twebwe tureba inyungu za rubanda muri rusange.
Hari uwavuze ati yaba byose babicagane n'amatabi byose kuko bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu nk'uko mubivuga, ariko nyine ubwo buhoro buhoro muzajya mugenda mubisuzuma. Noneho nimutubwire ingaruka kunywa shisha bigira ku buzima bw'umuntu.
Muri rusange kunywa shisha nakubwira ngo ni iminywere y'itabi yo mu bundi buryo bwiyoberanyije, ariko ubundi tuzi ko itabi ritera indwara zitandukanye. Shisha rero nayo ifite uburozi cyangwa se ubumara, niba ari ubushebwe bituruka ku byumvu rurimo uko rwintakuritinga bishobora gutera indwara za kanseri. Nanone nk'uko tubizi shisha ishobora gutera indwara zitandukanye z'umutima, cyane cyane ko biriya bivundera ibyabyo nangwa se biriya biba mu itabi hari igihe bigenda bikitekera mu mitsi, hanyuma bigatuma amaraso atagenda neza, bikazatuma n'umutima unanirwa gukora kubera ko imitsi aho amaraso anyura itameze neza. Ikindi ni uko byangiza ibyo bita predento nangwa se ishinya, inyama y'ishinya byangiza inyama y'ishinya. Ubwo ni rimwe na rimwe hari igihe tugira indwara zo mu kanwa ziturutse kuri ibyo bintu abantu banywa, ariko rimwe na rimwe hari ibintu abantu bakora ukumva ni ibisanzwe. Nari igihugu nigeze kubamo ahantu barya ibintu bita amayirungi, ugasanga abantu baragiye bahinduka mu kanwa nk'ikara, ariko bakavuga ngo ni uburenganzira bwabo. Ubwo burenganzira rero rimwe na rimwe hari igihe usa nk'aho bavuga ati ibintu akabiko bikoreka gutyo.
Yee hari babuze ngo ese ngo ndi
ntaruka. Ikindi nuko ndabyibuka turwanya indwara zandura turasa nkaho tuvuga indwara zitandura bigeze guca imiryango Leta y'u Rwanda ihora ikumira sinzi niba ari byiza cyangwa ari bibi ngo n'abaturarwanda nabo bajye bihitiramo twigeze kubigeze guca ibintu bijyanye no gusangirira ku muheha sisha rero nta kundi barimwa umwe aratumura agahereza undi rimwe na rimwe ntabwo uba wacyogeje ntabwo kiba cyogeje urumva ko hari intandaro y'indwara zindi zitandura cyane cyane izo bita amainfection. Ikindi rero ni uko bitera nka ibyo bita ugasanga umuntu yinywa yarakanyaraye mu maso asa nk'umaganye
yakamutsemo amazi mu mubiri
ibyo bita cold skin. Ibyo byose ntabwo abyumva nta n'ubwo wagiye gupfa umunsi ariko usanga umuntu umubiri we ugenda uzahara.
Ni ukuvuga ko agenda ubona ko asaze kandi atari iyo myaka afite.
Ikindi rero ni ukubera ko ifite ibyo bita nicotine, igira nicotine addiction, niyo mpamvu umuntu urojejeho usomyeho bwa mbere agakomeza agira addiction cyangwa se dependence cyangwa se kutareka ibyo bintu yatangiye kunywa kubera ko ifite nicotine creating a dependence mu mubiri w'umuntu.
Ku buryo ahora
ashaka ibyo byose ku rwego rw'ubuzima numva nawe uri umuyobozi bishobotse wafata icyemezo kugira ngo ukingire abantu keretse iyo haba hariho nka arigumu ivuga iti njye rwose hari ibyiza byashisha nashaka kubona rwose murabitubujije ariko henshi ntawe turabona uza kutubwira ati shisha ni ikintu cyiza.
Nagira ngo noneho ubwo turebe ko twajya ku murongo wa telefone kuko abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo barifuza kugira icyo bibariza. Reka duhere ku witwa Ntihabose. Ntihabose, uranyumva?
Mwiriwe
neza.
Ndabumva.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Njye ni igitekerezo ariko mfite n'akabazo ndi bubaze umutumirwa. Ubwo tugeze amahirwe nyine dutumiriye umuntu wo muri Minisante kandi rwose nk'uko ubizi umunyamakuru dusanga dufite byinshi tubakeneraho ntitunababone n'ubushize urabizi ko twamubuze. Gusa igihe cyo nshaka kubaza Shisha ndayigarukaho nyuma, dufite amasabi hano muri iki gihugu.
Ariko rero icyo kibazo ushaka kubaza cyo ku rwego rwa minisiteri ntabwo azaje kuvugira minisiteri, nagira ngo tugume kuri iki kibazo cya Shisha. Ushatse waza kumutuma yenda akazakubariza cyangwa se n'ubishinzwe akabyumva.
Ubusa uko byagenda kose Shisha ntabwo ari nziza pe. Ni ukuvuga ngo nk'uko yabisobanuye abayinywa isangirira ku kintu kimwe. Urumva hari isuku wabyemera ko iyo suku ihari kuko iyo haba hari indwara y'icyorezo yaje nk'uku za Ebola zitera cyangwa iriya bisinze n'ibiki byose ibicurane by'inyoni ntabwo wabasha kubyirinda. Niba abantu muri buwate abantu 1,000,000 basangiye ku kintu kimwe ntabwo bishoboka ko aho hantu kwirinda indwara urumva ko ntabwo byoroshye. Ikindi nta n'ubwo tuzi n'ibintu bavangamo yewe biriya bintu uretse ko nyine amahirwe dufite mu Rwanda ari bikeya bose wenda baba barebye kure ariko abantu babizi rwose ni bake cyane ku buryo ntashiteka ko bageze no kuri 15% baba bazi iyo Shisha. Nge nyibona mu mafilime ntanu ndagiranye nyibona. Iyo nkurikije abantu mba mbona bayinywa bameze nk'abantu basaze no mu myitwarire y'abakina bayinywa ubona ko ari abantu nyine badafite ingeso nziza. Rero nkaba mvuga ni minisiteri wenda yaba yarebye kure kubica bitari byasakara wenda ngo byangize benshi. Icyo rero nge namutuma wenda akasubira nk'umuvugizi ahari wenda niba ari n'abandi muri minisiteri babyumva nabo bakazabigufashamo. Ibwe habi hano mu Rwanda mbese wagira ngo ryananiye abayobozi kurifata kuko niba umuturage bamubwiye bati fata amazi ava ku rusenge rw'inzu yawe ye gusenyera mugenzi wawe kumva impamvu ngo ubu umuntu akijya mu isoko akanywera itabi akaguhitaho kwivurira mu itabi akanywera itabi mu kabari nk'uko wenda ari n'ababaje kwinywera fanta badashaka no kunywa n'ibyo tabi ugasanga umuntu arahita mu modoka arinywa abagore basitara ku mihanda badashobora kuba bafari kwepa basanga abantu bari ku marembo y'ibigo by'amashuri y'abana bifuse banywa itabi ese itabi ryabaye itabi ubwo hita ubuzeho mu inzoga za 200 zateye zihendutse aho ari kurusha n'ibibiri tuducanisha umuriro ugasanga umwana wiga muri enterina bamuhaye amafaranga azagura amata cyangwa ikindi kintu buri munsi akagura icupa rya 200 ibaze icupa ry'amafaranga 200 udasubizeho n'ivide ni icupa rihendutse ku buryo 200 birahagije hano mu Rwanda kugusindisha ugasinduka ibyatsi kandi noneho abantu bazimu ugasanga babyimbye amatama babyimbye ibirenge abandi ngo babaye ibiremba babaye ingumba ntushobora kumva minisiteri koko ubu yabonye ishisha yego nabyo nibyo kubiyicira sinkeka ko ari cyo kiyobyabwenge gisigaye gikaze kurusha ibindi muri uru Rwanda hari ibirenze noneho bicuruzwa ba nyiri kubicuza ku macupa bandika imeri zabo amatelefone banabahamagara kugira ngo bababaze bati ibyo mucuruza ni ibiti bicuruzwa ku manywa y'ihangu bigacururizwa mu bubari bwose ntabwo babihagarika kandi ubwo turumva abana bahamaga basi ngo babacyari ibyo bashyira ujya kubona bashushanyijeho uruyuki ukibaza niba harimo n'ubuki igitoki wanywa ukumva nta n'igitoki kibereyemo ntiwamenya ibyo bashyiramo ibyo ari
byo numva ikibazo gikomeye
kirakaze cyane ntabwo ari ibintu byoroshye
ye urakoze cyane ntiha bose hari n'utwandikiye witwa Kaneza utwandikiye kuri Facebook avuga ati shisha bari basigaye bavangamo n'urumogi ati jyewe nibazaga impamvu badahagarika iryo tabi bikanyobera ati ndashima leta yahagaritse iryo tabi aho wasangaga abakobwa aribo barinywaga cyane mu tubari ati wasangaga abakobwa batumagura shisha ukibaza amaherezo nagira ngo rero ubwo mpumwanya Dr. Ntaganda mugira icyo muvuga kuri iki kibazo cyane ha bose na n'uyu mukunzi w'ijwi rya Amerika nawe utwandikiye
rakoze cyane uriya mugabo ni ha bose rakoze ibintu avuze niba ari umubyeyi niba ari umunyarwanda bisanzwe yaba ababyeyi bose cyangwa abanyarwanda bose baba bafite umujinya nk'uwo afite mu bijyanye n'ibiyobyabwenge byakwihuta kubera ko impamvu bivuga ni uko abantu bose bataragira ngo nimbura bumve babyamaganye avuze abantu banywa itabi mu ruhame n'itegeko rirabibuze ariko niyo mpamvu ibintu adutumye ahubwo antumye ku nzego zose zishoboka ntabwo ari minisante gusa ubwo polisi nibura akaba yumva ko kunywa itabi mu ruhame ntibyemeye nimero irabyumva ikurikirana ibikorwa byinshi abarimu n'abigisha bose babyumve ko hari ibintu byinshi itegeko nizerire hari amabwiriza atandukanye avuga kuri iryo tegeko ni ukuvuga ngo abantu bose ni ukubihagurukira kugira ngo byatabi nk'uko abivuga ati bicara ahantu muri hoteli kwigisha amahoteli ntabwo arabikurikiza yose ariko ni ugukomeza kwigisha ikindi navuga ni uko ntabwo twahita tuvuga ngo tugende dufunge wenda niba nzi umupolisi ngo ngende mbona umuntu habanza no kwigisha no kumvikanisha ikibazo uko kiba kimeze ariko noneho hari ikindi kintu tugomba kugarukaho ngira ngo n'ibi bintu turimo kuganira ejo bundi mu nama y'umushyikirano byaravuzwe igihe kirekire umwanya munini ngira ngo n'izo za nzoga ntoya umuyobozi mukuru w'itorero ry'igihugu nawe yarabivuze ariko ni ukuvuga ngo birasaba inzego zose ariko njye ndigarukira ku rwego rw'umuryango ni ukuvuga ngo abaturage b'isi cyangwa se abanyarwanda nibyiza ko bagomba gutangira gukurikirana abana bakomeza gukangurira abana kutajya muri ibyo bintu byose ni ukurera ariko no mu kurera tugaha n'izindi nzego z'uburezi zose nk'uko tugenda dukurikirana gahunda z'igihugu nibura ibyo bintu byose tugahuriza hamwe kuko urwego rumwe ntirwabirangiza minisante y'ikikora ni ukureba kure gusa ikavu igatanga nk'umurengo mugari ahasigaye ababishyira mu bikorwa n'inzego zitandukanye nicyo navuga ariko igitekerezo cye rwose kiri nicyo tugomba guca izi nzoga z'inkorano cyangwa turiya duyoga twita ngo ni za sinduwiri tugacije tabi twigisha n'abantu ko kubinywa nta mpamvu cyangwa ngombwa twazasanga bikora kuko hari n'ibindi byagiye bikorwa mu Rwanda kandi bigakunda igenamigambi rero rirakwiye hirya no hino mu nzego zitandukanye za leta ariko twarabitangiye muri make twarabitangiye niyo mpamvu batangiye ku itegeko turimo tubigisha noneho n'abantu batangiye no kubyumva bakanabiganira urumva ko hari aho twanavuga tugeze uwo mugabo rero ntarambirwe rwose ahubwo hebe hafi adufashe dufatireho dukomerezeho turebe ko twarwanya ibyo biyobyabwenge byose
inzira ndumva ikiri ndende uwitwa Bizimana nawe Romain yavuze ati njye numva ko bifitanye isano byose babica ati none barimo gusiga isegereti niyo suduwe waragi avuze ati barifuza ko byose urumva rero ko mufite ababashyigikiye bazabafasha kugira ngo mugere ku ntego mwiyemeje yo kurengera amagara y'abantu
bagomba gufata ingamba banyuze mu nzego zitandukanye ariko ubundi cya mbere ni abantu bose n'umuntu ku giti cye agomba kuba afite icyazeho reka ntange urugero rwa Kanyanga ni inzoga ikorerwa mu bihugu duturanye hirya no hino ariko abantu iyo batarabyumva ni ahandi umuntu yambuka akajya hakurya hariya agatuna ikabara akanywa warajya akagaruka abwira abapolisi ateganye ati soko nayinyweye akiri mu nda atise murayimbonamo niyo ngo umuntu ntabwo umufata ngo umwice ntumufunga ni ukumwigisha ubwo horohozaho kwigisha niyo mpamvu dushyiraho imirongo migari ariko ahenshi ni ugukomeza twigisha hari n'ibyo ibi ngibi turimo kuvugana n'ubu ngubu
ye reka twakire n'undi ku murongo wa telefone Emmy ongera ijwi twumvikane
ndabumva
ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo cyanjye ni ukuri yewe ndunga mu rya bagenzi banjye ukuntu iriya shisha wagenda gukasanga mu tubari Kigali abana b'abakobwa banyoye baratumagura ibintu rwose ugasanga bataye ubwenge kandi ikindi cya kabiri bakaba bayivangamo urumogi no mu ndangagaciro na kirazira z'umunyarwanda ubundi nta nubwo twemera biriya bintu nta mu muco wacu wa kinyarwanda ntabwo papa ari byiza rwose kuko burya izijya guhona zihera mu ruhongore ababyeyi bakwiye kwigisha abo bana bakabigisha kuko burya ngo uburere bw'umwana buhera ku kiriri bugasoreza ku kiriri ntabwo rwose biriya bintu leta ahubwo yarakoze cyane yarashimishije igihugu nk'abaturage
urakoze cyane rwose twakire na David uranyumva
muraho
urakomeye urahagana hehe mbese
ndi Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
iki kibazo bagize neza gucya shisha kubera yangiza abakobwa cyangwa n'abahungu ariko mfite ikibazo kimeze gutyo minisiteri y'ubuzima hari itangazo yashoboye kunywa itabi birica bigatera na kanseri n'izindi ndwara z'imitima n'ubwonko no kugira ubugumba babishyira ku itabi urabona intore ni gute intore iyo batayica bagafata shisha akariyo baca kandi shishije ubundi
yaramaze gusa n'ubivugaho gatoya yaramaze gusa n'ubivugaho gato ariko ubwo ushobora kuba utari ukuryerekana mureka yongera kubwire muri make
kuko wenda sinzi wenda uwo muntu wazanye shisha nta kantu yatanze aho ngaho umuyobozi
kubera iki
none se reba n'itabi riratwisindinywa ariko ryica abantu ntibari baricya ariko ikintu kije ejo bundi akora icyo bahita baca
urumva shisha imenyekanye vuba rero
imenyekanye vuba nuko wenda ibyaje ntibaza kureba abo bayobozi ngo bavugane bajye batahe n'akantu ariko ibitabi biratwikira
ariko rero David ruswa barayirwanya ku buryo bwose ntabwo ubizi
uri ahantu muri Amerika ufate itabi ryita intore cyangwa izo zose usome amabwiriza ariko
ndabyumva
byinshi icyubuzima kandi ministeri yabivuze y'ubuzima ikibe tubatagomba guca n'ibyo bintu bitwangiza byose bakabitwara hamwe
bizaza reka
byose bakabivuga kuki bashyigikira bimwe ubwo ni ukuvuga w'intore hari akantu yatanze
nta wabihamye nawabihamye
kuki bashyigikira amafuti bamwe bakabaha kujya hejuru abandi bakajya
turakoze cyane
reka byose batabivanaho
uragusha n'umuryundi hari undi munywanyi w'ijwi ry'Amerika nawe kuwa musabye Imana waranditse ngo shisha nimbi ku buzima bw'umuntu ngo ahubwo ikibazo nuko bayihagaritse imaze kwangiriza benshi cyane cyane urubyiruko rwo mu mujyi none rero nawe undi bavuga ati nibace n'itabi na warage n'ibintu byose nagira ngo mpumwanya
nzabazana kuri ministeri
uzazabazana iriki
nzabazana itabi kuri ministeri mbere iki ibintu byanditseho
barabizi ubwo se ntabyo babona bo
yize umumbarizo wa dogiteri hari shake nabarebe
urakoze cyane David reka mpumwanya none agira icyo akubwira dogiteri Ntaganda
akoze cyane ariko ntaka akantu ntakari mu bijyanye n'itabi nagira ngo mvuge ko nta ruswa yajyanye no kugira ngo wenda bibe bimeze kuriya ahubwo amenye ko tobacco industry cyangwa se inganda zikora itabi zatangiye kera cyane zifite amasezerano abafunze ibihugu ku buryo udashaka kuvuga ngo ni umucuruzi mwemeranyije ko muzacuruza ngo uhite ubihagarika ni ukugenda tubyigobotora gahoro kuko abacuruzi bafite ingufu kurusha n'uko tubitekereza
ni hose
hari itangazo riherutse kuza koherezwa n'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ryamagana abantu bakora itabi bashaka gufasha kurwanya itabi muri iki gihe bivuze ni ukuvuga ngo baragufasha barangiza bakubwira ati ariko uzajya ubigenza gutya ati yego tujye tubigenza gutya ariko ubigenze gutya kandi twebwe dufite ingamba zifatika zo kugira ngo turwanye itabi
urashaka kuvuga biriya ari amatabi bakoresha bavuga ko adafite nikotine cyangwa se ari na gakeya kugira ngo umuntu agende areka buhoro buhoro
ndavuga njyewe ndashaka kuvuga ku bijyanye n'uko icyo yaravuze cyo cy'uko tutabica nuko nabiriya byo byavuga byanditseho ko itabi ryangiza ubuzima biriya ni natwe tuba twarabitanze ariko noneho dutangira kumenya ko nangwa se umuryango umaze kubona n'ibindi byinshi bimaze kubona ko itabi ari ikibazo twasanze hari amategeko y'ukuntu itabi ryaje ibihugu bitapfaga nangwa bitashoboraga guhita bisenya ako kanya noneho rero twe nk'igihugu tugashaka ingamba mu gihe tukigobotora aya mategeko sinayavuga ngo nyarangize aha ngaha kuri iki kiganiro wenda twazashaka umunsi tukaganira ku itegeko ry'itabi niyo mpamvu tutavuga ngo nicuye umunsi ko ndabyibuka n'igihe minisitiri agiye kubidefanda mu nteko abadepite be baravuga ati ariko se uzanye ibikihugu mwahagaritse burundu ariko wajya gusanga inyuma mu za treaties nangwa se mu masezerano ajyanye n'ubucuruzi nta bwinyagambure ibihugu byari bifite bikaba ngombwa yuko dukora iki tuvuga ngo kuri wa muntu wanyoye itabi ni ukumwigisha kurireka ahubwo dushakishe kureba utararinywa ukuntu twamurinda dufate urugero umunyarwanda unywa itabi afite urugo rwe akagenda akajya mu nzu agatumagura itegeko rikamubwira ati nyamuneka ntabwo ari byiza kujya mu bantu ukanyweramo itabi naho mu isoko batangaza batanga urugero naho ntihemewe ahantu hose hari pibulike hari abantu babiri ntabwo hemewe i Burayi nko muri Amerika baragenda bagafata nk'akazu bagashyira uruhare bavuga nanone abantu banyoye itabi ariko bakorera akazu kabo kihariye bajye banyweramo itabi tukaza mu Rwanda itegeko rikavuga ati kujya guhinga itabi bigomba gutangirwa uruhushya kurizana ubungubu minisiteri ya finanse yazamuye imisoro kugira ngo turebe ko twasa nk'abakunze bibananiza abantu kurigura ariko kubera cya kibazo cya nikotine cya kindi cya dependance nawe mvuga niyo twarica bazajya bari simagoringe bari kore magendo kuva za Uganda na Congo na bihugu byose bitandukanye ntago bifite amategeko nk'ayacu. Ni ukuvuga ngo icyihutirwa nubwo dushyiraho ingamba, icyihutirwa ni ukwigisha. Ejo mu cyano barabivuga ati mugaruke ku bana mubigishe, mubereke ubitabi n'ibiyobyabwenge, hanyuma bigire. N'ubundi kuvuga ngo ntabwo byari gukunda nkurikije aya mategeko yari asanzwe ariho cyangwa amasezerano yari asanzwe ariho yo kuvuga ngo itabi rirahagaze nimuhagarike, ntabwo byari gukunda. Ariko nanone nkavuga ngo igihugu turimo ni icy'Abanyarwanda, n'ubwo busabe n'ubw'Abanyarwanda. Ejo nitumara kubona tukabona wenda igikwiye ari uko twashaka yuko ubuyobozi bw'igihugu bwavuga ati ntabwo twakumva ko itabi rikoreshwa, nabwo bizakorwa. Ariko ikihutirwa ni ukwigisha, kuko byanze bikunze banarigura hirya no hino cyangwa baranarihinga rwihisha rwihishwa. Ariko tugomba gufatiraho twese tukarwanya imikoreshereze y'itabi. Itegeko bifite amabwiriza maremare, mugiye kuri website ya Minisante mwaribona. Ariko ibijyanye n'ingamba Rwanda rwafasha rwo biragaragara. Nabahaye urugero ku rwego rw'umuryango, ntabwo ugeze wajya mu rugo ngo ni ukuri mu rugo ubudomo itabi ni bibi. Yego ntibarabireka, ariko turakomeza twigisha kuko ntabwo twagenda ngo tumufunge. Icya kabiri, kunywa itabi mu ruhame ntabwo byemewe, kujya mu kabari unywa itabi birabujijwe. Ntibirakorwa kubera ko dore tutakigisha, kuko bibaye ngombwa tutabanje kwigisha wasanga abantu benshi buzuye gereza, kuko abantu baracyafite imyumvire ikomeye, cyane cyane ko mu Kinyarwanda bajya baba ngo nta mupfu itabi bazi ko ari byiza. Ikindi ni ibijyanye no kuricuruza nko mu mashuri, bavuga ko nta butike iri hafi y'ishuri igomba kugurisha itabi, ntabwo byemerewe. No mu maduka ntawe ukwiye kuricuruza ahagaragara, ntabwo byemerewe kuryamamaza. Ibi byose ni ingamba twagiye dushyiraho kugira ngo minisante yagiye ishyiraho kugira ngo turebe ko twagabanya imikoreshereze y'itabi mu gihugu. N'ibindi byinshi wenda umwanya utatuma tuganira, ariko ibyo ni bike muri byo twagerageje gukora. Umuntu rero rwose ntagira impungenge, ndakeka ko tuzagenda. Icyihutirwa ni ukubanza kwigisha abantu bakabyumva.
Muravuga muti kwigisha ni ngombwa, bikaza byunganira amategeko aba yashyizweho. Nk'ibyo byo kunywera itabi mu ruhame muravuga ko byaciwe, ariko kandi umuntu akagenda akarinywera iwe. Kandi turimo tuvuga bakunze ibijwi ry'Amerika nabo bari barimo bashimangira ibyo mwavugaga, ko n'uburere buhera mu muryango. Umubyeyi se azagenda ngo nuko atarinywereye mu ruhame arinywere iruhande rw'umwana, aritumagure amutere nawe n'ubwo burwayi n'ubwo umwana aba atarinyoye, hanyuma narangiza amubwira ati winywe itabi. Urumva n'urugero agomba kurutanga nk'umubyeyi.
Ejo ni aho ngaho amabwiriza aturuka kuri iryo tegeko arabisobanura ko no mu muryango naho ni nka public, n'ahantu abantu bahuriye. Ni ukuvuga ngo n'umugabo mu rugo ntabwo akwiye kudomeka itabi ngo aryicishe umwana, kuko twasanze ibyo bita second hand smoking, cyangwa se ibyo
umuntu banywereye itabi iruhande.
Ntabwo rero aho hose nk'aho hantu hagomba, ntabwo byemewe n'umuntu no gutuma umwana itabi nangwa se ibiyobyabwenge. Ibyo twita ibiyobyabwenge nubwo bikoreshwa, ntabwo nabwo byemewe. Kuko ahenshi usanga nko mu miryango nyarwanda umubyeyi niwe wafataga iya mbere kubwira umwana ngo genda ushyirireho, atazi neza kakantu nababwiye kita nikotini detenesi. Ni ukuvuga ngo umwana uko agerageza gusoma hasi ngo arashyiriraho umubyeyi we, niko nikotini igenda imuganza, akazasanga nk'itabi ataranabishakaga. Hanyuma rero tukabwira imiryango ko nta gutuma umwana itabi, nta kubwira umuntu ngo genda ushyiriraho, nta kwinywera hafi y'umwana ko ryamwangiza, abagore batwite rirabangiza. Ibyo byose ni amabwiriza abantu bagomba kumenya, ahubwo bakadufasha kutayashyira mu bikorwa, kutatuma abaturage bakora ibyo bintu basanzwe bakora. Ariko rero nubwo tutabivuga mu itangazamakuru, tukavuga mu muganda, tukavuga ahantu hose, ariko icyiza cyo ngaragaza aho wenda nta nubwo tujye tuvuga, ariko niba tujye tugaragaza n'ibimaze kugenda, nibura ubu muntu usanga nko kuri street wena niba ruko mbi Kigali simbizi abantu ntabwo bagipfa kugenda ngo bamutabe uko babonye usanga bibateye isoni. Nuvuga ngo rero niba mbere ahubwo byari ukuba nk'umugabo ugenda ushyiriraho ya mwaya ashyiraho nuko shaho umusimagize noneho kigali gitangiye kugenda ibyamagana tukeka rero ko jenesho zizaza zizazamuka zivuga ati ariko kumutabe si byiza gusa tutibagiweho nanone bivuye mu muryango hari n'abana bigira itabi muri ibyo bita peer groups mu rungano rwabo yasanga barinywa bagashaka kurinywa rero niyo mpamvu hari inzego z'urubyiruko inzego z'uburezi inzego za minaloc hirya no inzego z'umuryango
bose dufatanyiriza hamwe
kugira ngo turebe ko twahashya icyo kibazo.
Twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga aho tuvuga ku bubi ni muri rusange twari turimo tuvuga ububi bw'itabi ariko dushingiye kuri shisha yaciwe mu Rwanda ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire na Jean Claude. Uranyumva?
Alo.
Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ndi ngoka Jean Claude ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda. Ni ukuri pe nkatwe urubyiruko nanjye ndi urubyiruko ndacyari muto. Icyemezo cyafashwe cyo guca ibiyobyabwenge twarakishimiye cyane kuko natwe tubigiramo uruhare mu kubica hano mu murenge wacu no mu ntara yacu no mu gihugu hose.
Nuko
tugomba gushyigikira guca ibiyobyabwenge iyo tubonye n'umuntu uri kunywa itabi yenge ubungubu hanagiyeho itegeko muri karitsiye iyo ufashwe uri kunywera itabi mu ruhame rw'abantu cyangwa muri kabari ahantu hateraniye abantu n'ibihumbi bitanu uhita uyatanga ni amande n'ibipapuro ku mpande biba biriho ko kunywera itabi mu bantu ntabwo byemewe.
Umuntu ayatanga hehe?
Ayatanga mu ntuze mu buyobozi nyine agafasha bakabakashyira mu kigega nyine.
Nindi ya mucasoko mufite abashinzwe umutekano ni bande bubahiye batuma iryo tegeko ryubahirizwa cyangwa ayo mabwiriza?
Aya mategeko umurenge urabizi ni ibintu biba byarasohotse mu murenge muri leta noneho ababa bashinzwe nk'amasuku nabo babidufashamo abari ku mihanda bakora amasuku n'abashinzwe umutekano iyo unywereye itabi mu ruhame rw'abantu cyangwa muri kabari mu mabare wowe ni ibihumbi bitanu amategeko winjiramo igipapuro kiba cyanditse amabwiriza ariho ko kunywera itabi mu ruhame rw'abantu bitemewe.
Ninde uguhereza fagitire cyangwa uhita yakira ako kanya ninde baraguha bakubwira ngo uzajye kuyatanga?
Bo bafite gitanse bahita bakwandikira gitanse bakayiguha wuko icyo amafaranga bakajya kuyaverisa kuri konti y'umutekano nyine ya leta.
Ndumva ikibazo mwaragihagurukiye.
Kugira ngo n'undi wese urinywa bibe umuzira ricikeho itabi ryangiriza ubwonko bw'abantu n'iribi cyane. Kandi n'ibyo biyobyabwenge baciye bya shisha wumva shamva nayo yangiriza ubwonko bw'abantu cyane cyane urubyiruko rwose urabinywa ugasanga rugiye mu biyobyabwenge niba ari umusore muzima ugasanga isuyaruka uba ingegera yawe ku gasozi utobora amazu y'abantu kubera ibiyobyabwenge birirwamo bya shisha wumva mba reba nk'urugero iwacu rwose murabizi ko mu minsi ishize mwabyumvise ko hari inzoga zengwagwa mu bitoki bya fi ariko baraziciye nkatwe abaturage twihanganira impamvu baziciye batubwira ibibi by'izo nzoga twakoraga muri ibyo bitoki ubwo ibitoki byacu biraho nta kamaro bikiri gukora kubera ko inzoga barazifunze n'inganda barazifunze ubu ni ahantu wabariza inzoga zengwaga mu ducupa kuko bavuze ko ntabwo rero ubuziranenge bicaga abaturage ubwo rero kugira ngo ukomeze wice ibintu byica abaturage ubikore twahisemo kugira iki kubireka kuko natwe tureba kure nk'urubyiruko kandi urwo rubyiruko ni rwego rw'ijisho ry'igihugu cy'u Rwanda ubona tutifatiye umwanzuro hakiri kare ngo turwanye ibiyobyabwenge twakeka nka twarasakariye mu biyobyabwenge kandi twebwe imbaraga z'igihugu.
Nuko rwose uravuga ukuri
kuko umuntu w'umusaza cyangwa umugabo ukuze umubwiye ngo reka itabi yakumva ko muhemu iki ariko nkatwe twishyize hamwe nk'urubyiruko turi nka groupe twari twabatewe rero muzehe iri tabu nk'aho hano mu muhanda cyangwa umwe no mu bantu mu nama cyangwa muri kabari ahantu ugiye kugura umunyu cyangwa iki ntabwo byemewe ugomba kurireka itabi nk'ubu mu myaka ugezemo niryo rigiye kukonka ukahita usaza vuba ikakwangiriza ubwonko ugasanga ushaje imburagi ugasanga umusaza w'imyaka 50 ari kugenda azengera ko iki itabi ryagiye mu bwonko bwiwe biragira riramwangiriza rero niyo mpamvu twafashe ubukangurambaga nkatwe hano mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba yo gushishikariza iki mu rubyiruko n'abantu bakuze nko mu manama tukabivuga tugatanga amatangazo ati itabi ntabwo ryemewe umuntu azafatwa arinywa ni uguhanwa n'ibihumbi 5000 amande ngira aramanitse agafaragi akajya mu kigeza cy'igihugu niko bimeze
mukomereza aho rwose mukomereza aho umuganga mukanya yaravuze ati hari aba urubyiruko runywa itabi ari ukubera urundi rubyiruko bagenzi babo babibigishije cyangwa se bashaka gukurikiza ibyo abandi bakoze none mwebwe mwatangiye inzira nziza yo kubuza abandi no gutangira kurinywa
ubundi ni fani karabu twebwe tubamo karabu yacu yo mu murenge wa Gashanu mu karere ka Ngoma twebwe dushinzwe gushishikariza abantu ibibi by'itabi n'inzoga z'inkorano z'abakanyanga zari zikozwe mu buryo butemewe zose nimba tubonye uyikora tugatumutanga leta ikamukurikirana ikamubuza ibiyobyabwenge agashyikirizwa ubuyobozi akabihanirwa
we ndumva ko wabivugaga rero nizi iyi shisha ndumva wavuze ngo ni shisha wumva urumva ko kazina rero bari bayihaye n'ubundi kashobora gutuma umuntu
nawe uri umunyamakuru wumva ko kazina uyimuye ubugiti ishisha wumva ugasanga wangirije byinshi byari kuzagira akamaro igihugu urangiriza ibitekerezo byawe ufite ibyo kubaka igihugu nk'ubu mu nama y'umushyikirano yabaye ejo bundi ibyo bintu byagarutswemo bavuga ko urubyiruko ari twe ijisho ry'igihugu kugira ngo tuzamura igihugu cyacu cy'u Rwanda none twajya mu biyobyabwenge ubwo ngo tuzaba tukigiriye akamaro cyangwa tuzaba turi kugishyi turi kugisenya ari twebwe twakacyubaka
urakoze rwose Jean Claude ndibwira ko ibyo uvuze ibyo ubwiye bagenzi bawe babyumvise kandi ko muzakomeza gufatanyiriza hamwe
abantu bose bari kumva radiyo y'ijwi rya Amerika haba mu Rwanda haba mu Burayi haba mu Bwongereza bumve ko itabi hano mu Rwanda mvuze mu ntara yacu simvuze intara zose z'igihugu ariko twebwe twakoze icyo bita fan club irwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko n'abasheshe akanguhe mu nama turabivuga amatangazo turayamanika ku mihanda tuvuga ko itabi ry'ububi amakarita ibiyobyabwenge ufashwe ashyikirizwa amategeko buri wese bijisha rya mugenzi we
urakoze cyane Jean Claude kuba usangije icyo gitekerezo na bagenzi bawe ndagushimiye rwose
kandi mbanza kubashimira nanjye ndabashimiye ikiganiro mwakoze nagitekerezaga n'ifite n'ubuhamya nagombaga kubagezaho ndababwiye n'uwo mutumirwa umumbwire ngo umwaka mushya muhire
narakumva cyane reka nze muhe umwanya ahubwo agira icyo avuga ku byo umaze kuvuga muganga Ntaganda
nanjye ndamwifuriza umwaka mushya muhire ariko ndanamushimira ko aho atuye rwose bafashe ya mbere kugira ngo nabo batange umusanzu wo kubaka igihugu cyabo mu bijyanye no kubungabunga ubuzima bw'abaturage ikindi namwibutseho ni uko wenda avuze hari ahantu yavuze ati ibitoki byabo biraho ntacyo bikora niyo mpamvu bagomba kwegera ubuyobozi bakatekereza n'ibindi bahinga hari icyo bita economic diversification iyo udakora iki ukora iki ngiki n'ibitoki biribwa byarabuze i Kigali bahitamo guhinga ibiribwa wenda bizagira isoko kandi bikafite ikibazo ku buzima bw'abaturage byari nko kunganira naho ubundi icyo navuga cyo ni uko ibyo byavuze umujijyanye n'umusoro n'amafaranga batanga undi yakira ubwo wenda ushobora gusanga ubuyobozi bwabo aho batuye barayifashe ingamba imwe ari byo ingamba zituruka ku nzego ukurikije uko babona ikibazo mu gace baba batuyemo ariko urumva nyine niba ako gace karabitekereje n'akandi kakabyumva kakabitekereza turagira aho duhuriza hamwe igihugu cyose usange abanyarwanda baravuka bagakura bakajya batari muri ibyo bintu bibangiriza ubuzima rwose turamushimira njye nta kindi navuga kuri iyo ngingo uretse gushimira ko bafashe iya mbere kandi bafatanyije n'ubuyobozi bwabo
cyane cyane ari urubyiruko
barabonye iryo tegeko bakareba amabwiriza bakavuga ati twebwe tubanya tubigenza gutya na gutya na gutya.
Ye reka twakire na ndu w'Imana. Turi kumwe?
Yego turi kumwe.
Urahagana he?
Ndi ndamo bonde mu kisakara cha Bujumbura.
Aho ngaho iwanyu namwe shisha murayibona?
Ego twaribona kandi birakubiriye waho usanga nko mu mapisi abantu banywa nk'itabi basanga ntibamereye neza nk'abatarinywa. Nkasaba rero ko uwo mukambi bavuze yuko kari mwiza wo kwirukana nk'itabi, nkasaba nko nkino mu Burundi naho nyene ko bogerukana. None kubaze abantu banywa itabi ari benshi baba barasizeho abantu baraba uw'itabi agaca amufata canke none uw'itabi bamufashe hari ibihano basizeho bizomufunga canke hariho mande azotangwa konje mu bibari kenshi abantu usanga banywera itabi ariko arafata nk'agacupa canke ari nko ku rugendo hari ibihano basizeho canke hariho abantu bajeje kuraba banywa itabi kugira ngo babahe mande. Icyo nicyo kibazo nabishije.
Urakoze. Twari yari yabivuzeho mu kanya avuga ko icyo barimo kwibanda amategeko ariho, ariko kandi icyo bibandaho cyane ni ukwigisha. Muganga Ntaganda, mwagira icyo mubwira Nduwimana?
Arakoze. Ntabwo kubera ko natwe tubizi ko nta kurekera itabi bitoroshye ari ukugira ngo tubafashe bagende bazarireke wenda tugire, ariko abarinywa ntabwo tuzavuga ngo ntizibagiye kubona umutabi. Ushobora kumubona ariko yihigitse ari iruhande, yagiye iruhande. Niba ari mu modoka akagenda akirukanka akajya mu gihuru akarinywa akagaruka, niba ari mu rugo akubona sinyabije abana n'umugore, niba ari umugabo akagenda akajya hirya akarinywa akagaruka, urumva uwo muntu ntabwo wavuga ngo ugiye kumukurikirana. Ariko noneho n'ubikoze turimo turambwira ngo nyamuneka wisanzuranya na bagenzi bawe aho wita icyo twakora. Ariko rero n'ibihano birahari, nibyo nababwira ngo wareba itegeko, hari ibintu nk'amande bigiye biriho, ariko nkeka ko haracyari kare kugira ngo utangire kubaca mande, ahubwo ugomba kubanza kubyumva. Reka nkuta nk'urugero, twigishije abanyakabari n'amaresitora kuvuga ngo nibashyire icyapa cyerekana ko umuntu atakunywa itabi kuye kunywa itabi aho abandi bari, hanyuma wenda nibashaka ko bategura aho abantu bazanywa itabi kugira ngo n'uwo muntu yo kuvuga ati twamuheje abanshi baza ari abanyamahanga, kandi abo banyamahanga baba ari abashyitsi mu Kinyarwanda, abashyitsi ni abashyitsi barakirwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo umunyamahanga azatunguka nabona unywa itabi ngo umuvuge ngo sohoka kabire gutya agatsindwe cyangwa uwo muhane, ahubwo uzamusaba umusobanurire umuvuti rero twebwe mukoreshereze itabi mu Rwanda ntabwo tunywera ahantu abantu bari, ariko hari ahantu wakwihugika ukarinywa, azabyumva ntabwo azabyanga. Bitandukanye na mbere, ntabwo watinye kubabwira umuntu tukunywa itabi iruhande mbere yanagukubita ari nko mu kabari yamaze kunywa nk'inzoga, ariko ubu ngubu ibyo umuntu uti iryo tabi ryawe agira isoni agahunga akahita mukabona yarikandagiye. Ejo ibintu byose, ejo bundi iri tangazo ryo guhagarika shisha, hari umwana w'umusore wahise abyumva aravuga ngo uzi ko ngiye naguze kiriya gikono kibi iwanjye ukanyene bijugunye, yagifataga nkaho ari ibintu byiza byo gukora by'ambiyanse, ariko atikagende bijugunye kabisa, ntabwo nari nzi ko ari bibi bigezeho ngaho. Nibwo yatubwiraga ati za mbere na mbere nkinywa cyara ati bukeneye bwa mbere kiraguca intege atukumva ingingo zose ziracikaguritse n'umutwe ukakora,
kandi
bagakomeza ibyo bita aba bana bita ngo ngo ni swingi. So ubwo niba gishyira umuntu muri swingi ariko kikanagukwingura kikakwica
siyo mvugo bakoresha,
kikaguhitana nyine ariko cyarise rwose. Niba umwana w'umukobwa wagiye tujya tunareberaho ibibazo biri u Rwanda, abantu benshi bakora ni urubyiruko bagenda babarangiza kwiga ari bato bagakorera amafaranga, haba gukorera amafaranga ntabwo bakwiye kubabera umuvumo gukora ukubabera ibisubizo by'ibibazo biri muri sosiyete. Ugasanga niba ari umwana yagiye akanywa icyo kintu kikamushyira muri swingi, naho nkeka ko naho ari burare ntabwo ari buhamenye zahabone ejo akangu.
None ibyo bibajyana muri swinga ariko nuko babashyizemo ibyo byabwenge. Harimo nkuru mu gicanga ibindi bintu.
Ndakimwe ngo mu ndanda kuno umuntu wambwiraga ko kibashyira muri swinga kikanabakubita umutwe ukameneka. Kandi ko henshi ibyo byabwenge byinshi bigira ingaruka zitandukanye. Ubwo rero nta mpamvu abari gutwara imodoka urugo noneho cyari ikibazo cyo gutwara cyo kunywa ibiyobyabwenge agaruka rero amasaha atwara imodoka ahita adahitana imodoka zirinangwa n'abantu ubu haze n'ikibazo cy'amakisida n'impfu ziturutse ku akisida ubwo rero ndi nkaba navuga n'aba bandi bavuga ngo Leta y'u Rwanda yarihuse ahubwo navuga ko yatsinze
Abarimo gushima benshi rwose hari n'uwitwa Eric Bubu Karekezi uvuga ngo ari Kabarondo mu kagari ka Kabura cyangwa Kabura aravuga ngo nkunda uburyo ibibazo nk'ibi bikemurwa ngo rero urumva ko yishimira ko byahagaritswe none
hari ibintu biba bitandukanye kuko ziriya shisha zigurishwa nta nubwo byari bizwi kuko ngira ngo nkekana mbere Leta ijya kubikora hari ubushakashatsi bwabanje gukorwa kuba zabikora gute bikoreshwa gute bifite izihe ngaruka bimaze kugaragara rero nta mpamvu yo kongera kuyitsinda uvuga ngo nzabikora umwaka utaha numva ko nta kibazo byaba bitwaye ko barabikoze
ese mundi byari bimaze igihe
njye rero byose ibibona bwa mbere na mbere nabonye Uganda muri 2005 noneho umuntu akakubwira ati kuko nabyibuze ndavuga ngo uwo muganga ubwo se ngo shisha ntabwo ari itabi ngo hari ikibazo kubera ko utazi imva aho byaturutse nta nubwo ufite icyo usubiza uretse kugaruka gusubira inyuma ukajya kureba ugakora ubushakashatsi ukareba ikibazo cya shisha cyangwa ngo ikibintu nk'ibyo byakomeje rero byakoze ibintu byageze i Bugande biba bica bigeze mu Rwanda kubera muvuma z'abantu hamwe kabisa ntabwo utandukanye muvuma z'abantu ku mipaka y'i Bugande n'u Rwanda rwose wagira ngo ni igihugu kimwe
ariko twizere ko ntabyo bazajya bambutsa ariko
tubari twacu noneho ngira ngo abantu muri rusange cyane cyane igitsina gore kunywa itabi busanzwe byasaga nk'aho bibateye ipfunwe ariko noneho ugiye gukurikiza ukuntu byari bimeze noneho igitsina gore nicyo cyabikoreshaga cyane
none ni ukubera iki kuki aribo bari benshi ko n'abatwandikira none ibyo barimo bavuga kuki abagore abakobwa aribo bari benshi babinywa kurusha abahungu
ngira ngo byasa ni ukubera ko urabona kunywa itabi abantu bose barabyiga abantu bose barabyiga ariko urabona no kugura itabi n'itabi risanzwe byasaga nk'igisebo gusa nk'aho umwana w'umukobwa arimo kunywa itabi ariko kiriya gikono cye rwose umwana abana bakigaramaho bakakubona ari ibyishimiye bisa nk'aho ari ragizare ari nko kuba umusirimu abakobwa rero ubwo nabo ngira ngo
n'amasegereti niko yatangiye ariko amasegereti nayo bayanywaga byaje nk'ubusirimu
kubera ko urabona uzajya nko mu tubari n'usanga abagabo bashaka rikeri ifite alkoholi kontenti ya 50-55 cyangwa abagore barishakira wenda karikeri nako karimo rikeri ariko koroheye karyoshereye zumva si amarura nayo abagore kubera iryoha kandi nayo irimo alukoro ubwo rero niba bafata ikibabi cya pome bakagishyiramo kigahumura neza bazumva ko wenda ari iby'abagore se ariko muri rusange ntabwo navuga nta bushakashatsi uretse kubona abantu aho baba bari ariko nta bushakashatsi bavuze ngo ngende nka mbara ngo umwe babiri batatu ariko biba bigaragara nk'ubundi
ibyo aribyo byose niba umuntu amara kubisomaho ukabona ko hari ikintu gihindutse akaba baraho mu mutwe akakora ibyo atagombaga gukora cyangwa ntamenye n'iyo ari urumva ko nanone biragaragara nta nubwo byagombye gusaba ubundi bushakashatsi burenze
nta bundi bushakashatsi burenze kandi noneho iyo wumva abantu Nuhongo mwumusewe tukari kumwe ya nita abitangiru wame kutubike njewe nadangiti murugu yele ya chiguza chijana mbali ya njizata akajaji koresha aliko nabandi aliko akakugwa atiliko chine numutuwa wewe akakugwa atichida agatini aliko nimeo kugwa mchakatini kwa ya tangye kwa addicted cha mfashe nye ya chigobotola
nibijogu ushisha vitabibindi aho kugira ngo ashishe kamere ku mutwe
eh aje gusa yumva ko agashisha tumfa
eh reka twakire na Hakimana uranyumva Hakimana turi kumwe ba telefone ye ntazi ibyitangiye kwikora ntaga arimo kutwumva neza ariko nakwibutsa abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri Isanga mbibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda naho mu Burundi tumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 ikiganiro rero muri Isanga cy'uyu munsi ku buzima ku magara y'abantu ni ikiganiro kivuga ku bubi bwa shisha icyo bamwe bita ngo shisha wumva ku buzima rero hari ingaruka nyinshi muganga yararimo kudusobanurira mu kanya n'abandi bakoze ibijwi rya Amerika bavuzeho bakaba bahagurukiye bose hamwe kubirwanya nagira ngo twongere tubaze Hakimana ku buhanga bw'icyo mabwe ko yagarutse uranyumva noneho Hakimana uranyumva na telefoni igomba kuba ifite ibibazo abo ku buhanga bw'ibyuma aramwumva ariko twe ntago tumwumva ubwo rero umutumirwa wacu ni muganga Evariste Ntaganda akaba ari uwo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ashinzwe indwara z'imitima radusobanurira ibyerekeranye n'ububi bwa shisha nagira ngo mbere yuko dusoza ndabona turimo kugenda tugana ku musozo yongere atwibutse muri makeya indwara zishobora guturuka kuri shisha kubayikoresha
yakoze na twibutse navuze ko harimo indwara zijyanye n'indwara za kanseri ari mu kanwa ari mu mihogo mu miyoboro y'ubuhumekero hari indwara z'umutima mu mitsi no kwangiza umutima nyirizina hari indwara zo mu kanwa kwangiza ishinya amenyo hari kuba indwara zishoboka zandura kubera ko ari ugusangira kandi tuzi ko gusangira ku kintu ku miheha mfate nk'urugero rw'umuheha atari byiza hari gucika umubiri kunegeka kunangwa kuzahara ugasanga uruhu rwarumaganye hari nk'uburemba social protest nabyo bishoboka itabi bishobora kubitera ariko na shisha bitera hanyuma rero n'ikibazo cyo kuba no gucike mu ngingo nk'uko urabwiye wa muntu waduhaye ubuhamya ariko byo nabyo nabibonye ariko na cya kibazo rero cyo kugira imbata cyo kuba imbata ya nikotini
ntubashe kwigobotora
no kugenda ugakora urugi ku muryango ukarugurisha ariko ukagura shisha reko biba by'ubwenge bikora muri make urumva ntago iyo minywere itaba myiza ariko ni ugufatanya tukareba ko hari icyo twakora mavuga ngo mwakoze cyane kudutumira ngo tuganire kuri ibi bibazo bya by'imikoreshereze y'itabi mu gihugu
mwakoze cyane Dr. Ntaganda Evariste rwose kuri ibisobanuro kiganiro muhaye abakunze ba radio Ijwi rya Amerika ibisubizo bisobanuro mubahaye ndumva bizafasha kurushaho kurwanya shisha ndetse n'itabi muri rusange tukarushaho gukomeza kubungabunga ubuzima bw'abaturage nagira ngo rero nshimire mwese abo twari kumwe ngashimira kandi n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije mwese ubuzima buzira umuze.
mubandanye kumviriza radio Ijwi ya Amerika.